Galero tujja kutunulira ebifa mu ddwaniro mu kyondo kya Buwarabu n'engeri gye bikosezza emirimu n'ebyenfuna wano na kiki ekiyinza okuddako singa olutalo luno lweyongera kuffe abawangaalira mawanga nga Uganda. Nina omulangira John Walugembe Kakungulu kuliro omukago gw'abannamakolero abatonotono wano mu ggwanga bwe tugenda okutambula ku nsonga ezisebo. Mulangira, buuza kubatuuliriza.
Banaffe abawuliriza ba radio ya Fene Nganzi Kyabbasa, nesimye okubeera wano olunaku lwaleero okwogera ku nsonga ezikwata ku byenfuna, naddala olutalo luno oluli wakati wa Amerika ne Israeli ku mukono ogumu ne Iran ku mukono omulala, yinza okukosaamu ebyenfuna by'amawanga agakulaakulana nga Uganda.
Tutandikira obutereevu. Tukosebwa tutya? Kubanga waliwo omukwano gwange Yusuf Serungu mabuya wadawandika mu Observer Weekend. Ngati bannange tuleme kutunulira lutalo luno nga filimu. Tusalewo mangu, nze ndi wa Amerika, nze ndi wa Iran. Tulutalo luno lututuukako butereevu. Mtu wa bulijja yinza kubuuza lututuukako tutya? Lutyo butereevu.
Lujja tukosa mu ngeri nyingi omanyi. Iran yinza okuba nga etuli wala. Nze nno nina omukisa nti mbadde mu Iran enfunda eziwera kumpi emirundi ena, so Iran ngitegera bulungi. Ensi eyinza okulabika nti eri wala kuffe naye ate teri wala, kuba bw'otunuulira ebyenfuna byayo wadde badde nga Amerika agiteekako nakyo okumala emyaka mingi, naye erina ensonga enkulu nti first eggwanga lino lye limu ku gasinga okutunda amafuta katale k'ensi yonna. Katya enati ziri ze twayogerako tekirizibwa kutunda amafuta ago mu Amerika na mawanga malala, naye ebitundu ebisinga ebadde bitunda ebiguza China. Ekirala nti Katonda yajiwa omukisa nti eriranye
point eri awo nti bweba tesobola kuguza China mu lutalo, China egenda kulwanira naffe getulwanira amafuta.
Ya of course China, kubaka China jukira baji jaka mafuta gadefu ne Venezuela. Kati ojijieko na Gano.
Ate Iran.
Yes. Ate Iran negena negala Strait of Hormuz. Kati nagave wala.
Kati tugena galu wanida.
Nagave wala. Iran na ye ganyo kolachi okugai sao. Ate Amerika chia ya gala. Ultimately wade ye kwa saa ya
nuklia
vichi na ye cheyagala yagala kulaba nti China tefuna mafunda geetaaga kulaba nti ekulaakulana ye ultimate war. Bano ba Iran ne Venezuela
mvandiro
muluzungu tubaita collateral damage. Collateral damage, so ekyo Amerika cheyagala nti singa China yesanganga erimu katu tesobola funa mafuta geetaaga, then kiba kijikolera
okukatirira speed obo jikendeza.
Exactly. So so kitegeza kya mafuta gajja kweyongera kuba mafuta globally baga pricing ira wamu. So tosobola gamba nti nze Uganda nkola mafuta gange nze njaga tuna ku bei yange
ya rais
soboka.
Ya
rais. So kati ya mafuta gasubirwa nti gainza n'okutuuka mu dole kikumi buli kidomola kyaki kya mafuta kyefuita baro kuba bwetyo bwetugabala. Kati bwe gatandika otuuka eyo kikumi mu ataano abiri ogenda kulaba nga obuzibu bungi. Atejjukira ne Russia nayo bagiteekako envumbo mu kutunda amafuta, so kigenda creating a havoc naddala ng'olutalo luluddewo. Kuba kati ya Amerika zekindabikira erina assumptions ze yakola nga yerowooza nti ejja kgenda ekube wano ebbomu ekube wali ekube wali olutalo lugwe mu
gavumenti yegwe
bairani
bajje ku nguudo
beiwe ku nguudo
bajeddiza
bajeddize naye
wiki egenda kuwera.
Ate ekirala nti Amerika by filosofi yaabwe engeri gye balwanamu olutalo eyinza obuta bayamba mu ngeri eno. Kuba kati weewuunye Amerika buli Iran weweleza katugambe drone oba missile, yet nayo yetaaga okuweleza kye tuyita interceptor missile. kati buli drone yemu oba missile yemu wetaga interceptor missile satu
okuzikiza
okuzikiza kati eno drone ya Irani ya dola emitwale ebiri ku mitwale esatu
shahid
gwe interceptor missile ojigula kakadde kamu kubukadde buna
atokoze satu
okwe sasa
ku mitwale ebiri
kani kitegeza anti already
osasanya nnyo okusinga oli
aha osasanya nnyo ate bakulaga anti omwaka gwonna oguwedde bakoze interceptor missiles bisatu byokka okitaba kati ate ebimu ezimu bazigabira Ukraine
mulutalo
chovola abanti bagambye entono ze tulina kati wezira ili bali bakolechi befe
manga bora bugakaya nyeda njo osinze munako ezi soso osinze kutasa yisira yife notera bila
exactly so kugamba kachomwira na labi kecho na juu ya chibala mchibalo cha ya gala ala venti ulutaru luno lugenda mpola kuyate lugwa maangu
mbaduse marathoni mbakoji
aha so kati amafuta bwegeyongera kitegeeza fe kitukosa tutya number one amafuta gali jukira Uganda na ye amafuta egula magule kati amafuta bwegula magule kitegeeza nti bei amafuta bweyeyongera kitegeeza gwe atambuze ebintu entambula yonga gwe naija kweyongera kitegeeza bajja tandika okuseera n'ebintu ebyamaguzi byokozesa ebya bulijjo bijja kweyongera kubonte price zijja kwambuka olabenge miwendo jwa jokudukanya obulamu jikozeki jeyongedde kati banki enkulu eya Uganda inza kulate omanyi bwe tuba n'ekizibu bwe kityo banki enkulu enache ekwesa bakita central bank rate bwe jambusa negezako okulaba nti okunabuka kwensimbi kolaki kukendera ne mu situation eno kiyinza obutayamba kuwe kizibu kiva bwezo kati gwe nebo okola
nebo wenyiga
nebo wenyiga nebo okola kikwega
oyinza obuta kuyita kwekuniza
oyinza obuta kyusambera so yeyo situation yeso okay.
Kuba nekolera jange bano bokulembera kiyinza kutwala banga kyeri olutalo okutandika okuwulira obulumi ddala pinki
anti kisinzira nti olutalo bwe lutandika okuyingira mu myezi ebiri esatu wakati jukira Uganda ina some buffers edda Uganda yali terina atoro zezi jukira mtu 2008 wetuwa ina banakanya webaru ananga amazo kulondo Uganda tayina reserve yona ne kati Uganda yatekao National Oil Company chendo zanti yatina strategic reserve
ya togo miyako tulina woko
tulina woko
tutambula kwa mwezi
aha kati ezo ziba zituwa chembangu kwa anti wetu ingila mieze vili esatu out ujata ndiko kulave mbilani kuba kati yao ensonga zijata ndiko kulashi okulavi kanti zijila then of course Uganda angai yu ensimbi ya tufuna ba musiga ensimbi aba majana atandika wano business abalala bajja ne bagula kye tuita government securities government yeewola kati enzo okubeewola ko sente kati sente ezo bwe ziyingira mu byenfuna bya Uganda ensimbi Ugandan shilling yesanga nga efunya amaanyi naye buli lwe baba embeera nga eno bakwata sente zaabwe ne bakolaki
ne badduka
ne bazizzaayo kyobola wakati dola etandise okufuna amaanyi ate oli yali yakka kati tani sofuna amaanyi shilling bwe tandika okukka kati awo ngondabira okiwulidde so ekyo nakyo kiyinza okubaawo then tulina n'abaana abafe abakolayo mu Buwalabu kati nga mu gye tuyita GCC countries Saudi Arabia Dubai sente zino ziyamba nnyo mu mukulaakulanya amawanga agagano remittances ezimu zizimba amayumba ezimu ziwerera abaana ziriisa amaka zikola kikati mukiseera nga kino nabana abaana benyini wadde katugambe Dubai gani tujja basasula naye nabo basicam ne baga omanyi
banatusasula pakadi
akasente kenina kankoleki kankekumireko so newesanga nga kuga naffe kitandiso tunyiga in one or the other kati gwe yali akuba essimu weereza sente kola kyogera okula nga sente zikola ki
tezikyajja
kati mu mbeera nga eyogena okulaba nga ne gavumenti yennyini katuga botuye mbalira yegwanga gavumenti eina percentage yagala okujja ebweru naye kati bwe baba mu ntalo tebalina budde ate kuwola nkugambye nti olidde mizaalo tezikola ki tezimala
kaita yasobola kuba akola antono ateza abuwanana
eh kaita yasobola kubera mu kizibunge yaine wakola sene katujira tuyamba Uganda kati ne wesanga anti kati government ya Uganda eteko okulaba anti efuna obusente mumwe abadukanya business yali ateko okuwa emitwalo 10 ogenda okwesanga wadde ya 3 wadde ngembera nzi
olutalo luno lugenza okubalukawo ngenteseganya zigenda maso izakata meme batu de Muscat mu Oman ne batula e Geneva mu Switzerland emirundi ebiri babadde baddamu kutula Vienna wikendi olwo kuno olwalero enteseganya zaali nizitia tuvenga kati tuli mu lutalo bwe wetegereze
mbi siroza nti Trump kugamba yali serious kintu kyenteseganya okusoka teyali na runo teyali muzungu tuchita buying time ngalinga malira baliki
bali serious yetali
teyali serious teyali serious
kichira gante yali serious
anti
kati ya kushina witi ko
anti katika kunyonyole kisoka Trump bwase bana abantu bawereza muzungu teba kuguka mwecho bantu be kugamba yebe nyini be bakoze echi beyerondede that is one echo kubi Iran mu 2013 paka nga Obama achali paka mu 2015 bali bakola agreement nga Iran tegenda ku tuchita enrichment uranium kugamba substance yoita gokola nuclear weapon kugamba oyenengeri jo waba simanchi gambo cha chikoze
nga kirizo butazimba nuclear yatoka kuvambia ya kolo
aha kati okukola nuclear wetaga ebitundu 9 ku buli 10 bakirize ebiseera ebyo nti Iran tete kwa kusuka butundu 3 ku buli 10 Iran ne kiriza
bisatu
yoka ku
nenge kyetagisa 9 katono nyokazi jo bakabona butudda tujja kutandikirawo tukosamu sei abali eno mawanga agachakula ndino omulangira John Walugembe Kakunguru ya soma vya mfuna na vitavulamu na hivyo bufuzi kwa vitela kutambulira wamu tengeza kulira omukago gugataba na makorero abatono sebo utugende mkumula obadde otulaga lwaki Trump tayali serious mundese ganyaze
kati mu 2018 boyaja kiasoko kukula kwe kusazamu zikiriziganye endagano je yali etukidwako President Obama
ya 2015
ya 2015 mukusoka twasoka ne tuloza nti engeri yali tayagalira ddala Obama nga buli kintu Obama kye yakola yayagala akoleki
akijungulu
naye ate kino kirabika yalina plan ya kolaki esinga okati bwe yakomawo bwe yali mu campaign jukire bamukubisasi ne batandika okugamba ate Iran yamukuba ate bichi you know so nekirabika ate yenga omuntu ye muntu atasi kuga anyiga mangu ebintu ebitono binengeje bikora ki
jebimutabula
kati olaba Spain yamugaye tejja bega tako na anyiga na gabo
gamba yogedde bingi
ayogedde bingi Bungereza asose ne mga tojja kwesa gundi za fekoga nawona na basa mga ngaba vuka yo bogere nakuzino so najjane bat ne batandika enteseganya empya ne Iran mulundi ogwasoka naye era nga atekamu obujozi wabu bo yagala okutesa ne muno teko muwe ekitiibu naye ye yagena nawandika nga ebintu nga alinga alengeza
bawadde naku 15
bawadde yasoko babawa naku 6 muteko tuka kuzikira Iran nejja netesa mulundi ogwasoka bali bakyatesa nibajikuwa neyirwanako nibaddamu nebajiita ate munteseganya zino zibadde Oman zibadde je twitter indirect kati olwokutano noluwedde nga biri musanvu prime minister webye mawanga amalala wa Oman yajja nayogera nti Iran yali ekiriza obutaba na material yenaso olakola nuclear jukira Obama yali agaye bajja sigaza bitundu bisatu
bisatu
naye kati wabadde bakiriza
babivire
ko ddala katichira vika Trump wala vienga banoba wade gundi yalita chisubi
yalita sana tiba genda kukukukuka
aa yalita chisubi
naga nitesa ganya
ilakulo maangu ilakulo kutanolo na hata andiko gamanti simu sanyu funa irani simu nenga tayo ugira simu sanyu funa
kwa songaji
uchuhuli
mm.
Na weleza Marco Rubio agende mu Israeli ni chila vika nchorede buba aliba atege kada
nsonge so mwavira wato endige mujerichi mu Irani.
Of course
wazo gamba niyo kiria
no mm. Oteko or, first of all America ye ya wa nuclear reactor Iran mwukwe mm. Mwure nanka aga mwusamu
chitufu nga shachi ali
haa wakuba mm. E yaliyo yali munavu
mnyuanyi wawo
e. Mm. Na ekati bwebachu uka kazine chifuke chizibu
mm.
Iran nebaso kabajiteka kuru talu nebawa munafe Saddam Hussein vyo kuruanyi sana si
nebatunka
na, ni watu unke miaka kumpi munana
mm.
Ngavalu wana so Iran buli president avada ja avada kulaganti Iran chizibu
chizibu cha Amerika
so chisoka president Trump yandi ya gada jukirwe
ya yonona yonona Irani
ndi ya president ya marawe chizibu
echari mavalabo no kufa kujimu
kati echari mavalabo na
mm.
So that is one two
mm.
Ndi president Trump Abaisiraeli bamuyiga. Mm. Bamusoma warabu bamusoma ne bategera byayagala.
Mm.
Kati kiranga lubo yagende katane bagaba muadde nyonye mpya na asanyukira dda koga ye muntu bwachi.
Bari ganti ebitono. Bimumatiza.
Kati Israeli bwe yali yagala kubegaza ne mugamba Gaza tujja jifula resort. Kwe gauzimbe mu hotel
yote. Bichi.
Ah. Bate gere bimu nyumira ni mm. Mutani koko gere vyo gena mm. Zimba koko golf course mm. Aha
obo mutuose
obo mulesi
mm.
Kati bweba tu bebi ntu ntuwebi tuweba beba msomera
mm.
Na alavi kanti
so chichicha ino kufuna wane Iran agamenti matid
anti nkunyo nyo denti Iran
mm.
You see America yo
mm.
Oli ya ngamba nti America nga yo system yayo ya zimbi wa America tosobola kwa president wa America not nga tolina lutalo tosobola gamba nti luno lutalo ndumaze nota chandika lupia kuba yo ekonomi ya ye tambulira ku ntalo okuva kusema talo okubiri so ekonomi ya
waino kubera olu
wajino kubera olu talala ize byenfuna bijja kola shibi bijja kula so bwe yagamba nti kamalizo olwe
Afghanistan
mm. No gamba nti katwesene Russia bakugamba aha
chechidako
mm. So teko kuletao olutalo olutwa kitabe nti ebyenfuna bikolachi bigena maso number 2 Iran naye badde batawani nti Iran wadde bajitaddeko envumbu bajitaddeko nati naye ebadde kulaga nti ekyali na amaani ate bwe balwana mu 12 day wo luno utawo waliwo mu June mwaka oguwedde ate kya batisa nnyo
mm.
Bali tebakola si bali tebakisuubira kugwa mu manchi n'ekintu kije mu dilo naye ate bw'otunuulira saba minisita wa Isiraeli yesibye ku kintu kya Iran okuva mu myaka gy'ensa buli lwa emirira Iran kye kizibu ky'ensi yo
wiki waliwo yabuzeza nti wiki yenkani etya kulwa Netanyahu myaka asatu mabega buli kaseera agamba Iran ebula wiki buwiki okola bomu yani okiri
yes na ye
mm.
Kwegamba siru wakuba tayagala Iran as such we wali banafa ba Isiraeli abakiriza mu concept je tuita greater Israel
mm.
Nti Israel akataka kerina mm. Katono
mm.
Israel eteko okugaziwa kati Netanyahu wagwa mwavu abakiriza nti Israel eteko okukolashi
mm.
Ogaziwa bakola ne mapu ngeri mu Syria kati Syria bagitwala Asadi ba mugoba Lebanon kati Lebanon bakuba Hezbollah kati basi baba kanyuga bumu
mm.
Buli lukedi
mm, president ya yumu kuwanja ya wanja gide Trump lida wanja gide wabu faranga
mm. Kati Iran yecha valemi mchitu nduwecho Iran yecha kwa
jivagaro kugusa
jivagaro kugusa
mm.
Ate ngabu nkunyonyo denti ya baisi ya hili vala vienti umanjiba president wa Amerika wala angurusi wagana kati mm. Obama agendo kuva kubukule mbeze nga tebaku watagana nono Netanyahu
mm.
Na yono Trump
yeye kwenye mu America mu Congress ya America na tasinka na tuba Obama
chitufu mm. So ono ye bamwagadde kuba buli kyebogera akolera
kireza bukereza alinga kagologo sekavu
aha kati tebagala mm. Bagende mu midterms ngebinene tebanna babisa
kakati chino chitu tuwa rakuchirala Iran alina banywanyi baba manyidwa Russia China abantu babulijja abatuuliza kati bebuuza ebibuzo bizze nchane gol Russia ne China dirwe bayiwa wo mubiri mu njogera yenaku zino kulwa banywanyi bawo kulwa Syria batu ndabutunze Venezuela kati Iran
anti kati Russia jisasire Russia Putin yaigechi yaiga lesson nti Soviet Union ngo ya collapsing yaiga nti oteku okulonda entalo zona alwana ngo li very careful kati Soviet Union challenge yalina
yalwana entalo nyingi
agende Czechoslovakia negenda mu Afghanistan kati mu
Afghanistan yonane vayo bubi
kati Putin naiga nti si kirungi kulwana conventional wars bwezityo nga tewetegese naddala mu nsonga y'ebyenfuna so rede bamutaddeko akazito mu Ukraine so talina nyo space ate kuweleza abasirikale kulwana
kulwana walala kata inebyo kulabira ku byowadde Czechoslovakia yankaga mu nana ne mu Afghanistan msambu mnana kutusa mjechi na nanga jigu wako
exactly so kati alivere kwa ali calculative ya mtu alivere calculative so alinengeri java yamba mu for instance abadaba yambo kuzimba nuclear plants ila juzi wabalu anuraso kaya waga atuina abantu wafu lukag jivalite mkubayo so ila bachari actually so nabo benyi banje okuba nti ba extras wagenze kuyamba ku nuclear nenga baine byali bakola si bibakola ekirala kati nga China bulide konti ebadde bayamba mu intelligence okulaba nti missiles ze zino zihitinga direct nti America bali wano kuba wano kuba wali wano we watufu kuba Iran inzo obutaba na intelligence network imala okulaba nti eri precise nga bwe badde
so kuba however
abuwa kumera omuntu yenna akwa anti China yo yategera anti America yagala erwane nayo kati
ejinonya no omuntu nga kunonya buli kaseera
kati China teri nabusobozi ate chimanyi kuba plan yayo projecting anti maybe mu myaka nga 10 naba kati erina amaanyi
agalwana na
gasoro kwa nganga America
so sikati so na yagala kujite nga tonaba kutuka
kati America che yagala kukula anti etandika olutalo kati
nga tonatuka
chovola ba China wagide nyo Russia mu Ukraine te yagala olutalo lulugwe kuba bwe lugwa nolwa Iran ne lugwa America ebedda wali
China
kutawanya China so China teko okulaba nga kwesa che Twitter indirect means okulaba nti Iran tegwa
ebirawo so buli lulu wawo yo China efunamu nti America bajifude busy
habajifude exactly kubakati esanyu senti on one hand America ilino obuzibu eri mu Ukraine teuna ba kugu ate kwataganye kacheze nemuchi
nemu Iran
so kati China genda kola nyo kulaba nti entaleze zombi tezikola si tezigwa chovola wane Putin tasobola concluding agreement na bali basaji
wono
muna mugamba agwe tofa yuba ojiro okwati
oyogede kwa sabi Mr. Westpain emba fuwazi jawa okutabukira Trump bwati Trump na amotisa ngeda kutekako mvumbo z'ebyenfuna naga ntenze we nasibide we nkyali fetu tuyingira uzalolo
ndo yo prime minister kabatu memutumu manyi banafe
batu memutumu
abebulaye sajjo tuba mwagalira kudde manyi yajja nabalangira tebate ka sente mu NATO na gamba
kazokazi jo bakabuno tukomewe ne Sanchez mukumuna nganti Sanchez batuma mutume
Sanchez ndoza ban we wali abakulembeze ba Bulaya kati nga president wa Bufaransa n'abalala nga kugamba Trump enkola y'ebintu ebadde tebasanyusa naye nga tebalina buvumu bumwatulira ndoza ne bagamba ono nti kati gwe kola bwotyo so Trump naye engeri gye yeyisiza kuba kati Trump abadde alaga nti Bulaya tena nnyo mugaso zabo tuyabe abadde abawandiika konti kino kiri so nze ndowooza ekyo nakyo kimugwanidde yandibadde banne abasamu ko kukitiibwa n'engeri gy'akwatagana mu nabo okulaba nti agusa ebiruubirirwa bya by'ensi gy'akulembera.
Waliwo abawagizi ba Iran wana Uganda abanyivu olwa mawanga ga Buwarabu na mawanga ga Abaisiraamu obutataasa Iran
anti kati te nedda ate oyinza okwesanga nti amawanga agaate wakiriko gakwatagana ga ne Isirayiri nnyo okusinga
Iran
kuba wadde wano petugabona Abasiraamu naye bo mu busiraamu tulina Abasuni n'Abashia kati wano e Uganda Abasiraamu abasinga Basuni era constitution ya Uganda Muslim Supreme Council gamba mufti ajja kubanga Musuni n'Abashia bo balina isibe banji bali busogane
mayuge
mayuge anso so naye tebakwatagana Abasuni n'aba Shia tebakwatagana. Abasuni Saudi Arabia yeringa headquarters, Abashia Iran. Kati Abashia bogenda mu Iraq mu South baitayo wasi
South bukikadio
bukikadio bwa Iran wajudeo Bashia bogende Bahrain abasingayo Bashia wadde abafuzi Basuni bogenda e Saudi Arabia nayo jeri Abashia batonotono so mawanga gano mwemuli Abashia abenjawulo so we wali okulwana oko wakati wa Abashia
naina mbira nyezabu
na wali ate Iran ebadde jukira nayo ebadde elina obukundi nabo bweteeka mu sente kati nga Abahuthi aba Yemen abadde batawanya Saudi Arabia balwanye nayo kumala emyaka ne bakyaliyo bogenda Lebanon inayo aba Hezbollah you know wali mu Palestine obadde n'aba Hamas so abona abone besanga nti bali n'embiranye ezo ezenjawulo so botunya kye tuyita Abraham Accords gana amawanga gakkirizo okulongoosa enkolagana yaago ne Isirayiri naye abamu batyo okuvaayo gamba nti kino bwe kityo so yeah
kiyinza kuba ki ekyaleetedde America ne Isirayiri mu lutalo okutandikira ku mukulembeza omusukulu wa Iran
anti America erinensobi erinensobi nti yo filosofe yayo bagita shock and awe nti singanga bokwata chapa bobosika chapati n'omuterawo n'otateeka ku butu n'asiririrawo nga tanaba nakujja naye n'asiririrawo nga waka okkiriza esigiri n'ebumbu jya n'otekako chapati n'asirira kati yeyo filosofe yaabwe nti bwaba lwana olutalo ajja n'akanga n'attaomu n'ataba oli mukadde awadde emyaka 86 tosobola kugamba ng'oggyeeko symbolism baagala balage nti ekintu kiwedde oli twamuse ekintu kyakoze taba kyetuyita strategic value eyokutta omuntu bwatyo teriiwo just ku manyi kati bo bateka nnyo sente mu propaganda nti bakkiriza nnyo mu shock and awe ne propaganda naye bazibuwalirwa nnyo okulwana entalo okumala ebbanga kyobola aba Ukraine ebatadde ku buzibu kuba yo Russia kuba jukira mu sematalo w'okubiri Russia yafiirwa abantu miliyoni abiri America ne Bungereza bafiirwa abantu mitwala na jokka naye baboogira bakulaga nti
bebasinga okufiirwa
bebasinga okufiirwa
era nga kata waliwo ekyo abakiwulidde omulundi ogosoose firimu na buli kimu
kiraga nti bebasinga era bakulaga kyakiru yakola kino kyakiru yakola ki
Eisenhower bamuwana bwa president nga zeeyo yali omudomezi wa majaka
kaya ne bakulaga nti ate Stalin yali musajja mubi yatanga abantu bwe batyo bakkiriza nnyo mu propaganda tuula wakati bagira nti ate Putin musajja mubi ata abaana naye ate batandika olutalo ate bakuba essomero kiwulidde kane bagamba yatola yali mubi naye tebanyonyola mubi mu ngeri kiyakolaki kiraba kati bantu bakkiriza nnyo mu propaganda kyobola TikTok ebadde baleetedde obuzi aba jesibyeko kuba TikTok ebadde kkiriza abantu ba wansi okwogera kye balowooza n'okuteekayo ebifaananyi ng'ebikompola bikuba bata kumpe ne Israeli ne Isirayiri
bagikuba
na America nayo bagikuba okiwulidde so America ekyo kuto mukulembeze kintu kibinyo fasovo techikirizigwa mu chetuita United Nations Charter ensi bwoba tokirizaganya na kinganga wano oli agamba nti neighbor obo abayingidde mu ttakalyo tokirizibwa kwata kasaala
bw'omwekolereko
omwekolereko wabaiwayo mutendera mutwale wa LOC LOC bwalemererwa mugende
weyongereyo
wano mugende mu kooti kooti ebalamuli naye yosobola agamba nzi oyo simwagala kati yagambye nakubye Iran kuba nawulire yakwese kiga feeling I felt like you can't kuga muntu wabukanye ensi iyo tekiri muntu nalozeza kino
nakolera ku feeling
okolera ku feeling okiwuli sokati okumate baina plan baina aba America basuka mitwale 10 mu mawanga gabu walabu nete bakola plan kujayo bantu a okiwuli the base ezizi no Iran ze yakuba okumanya tebali na plan bajanga ya abasirikale ne babambaze ngweza abasivili ne baziteka mu hotel Iran ne yakuba kwantu ade abuza bacha Iran
omujanya ya kuba hotel
ya kuba hotel kuba
mara ara bali byambalo
byambalo babichusiza naye na yeye achimanyi nti abo
basirikale
basirikale
webe ku 10
webe ku 10 si so chikulagira garanti yete ya planning response ya yete ya loza anti Iran yeja kwa nukuletia si so katia gambi agenda funa abantu abakadi abawebi okuranyi saba agende
baba mele kutaka
hatuzivwe baba vikula kumu Afghanistan nevidema boboju kilabaye na chibayi waita Northern Alliance
Northern Alliance
nebaji webi okurwanyi sa nebaji wachi neilavi kange wambi na yaba Taliban
nebaji mela kumi ya kavi
aha so kati omanye chintu echiri mwe dini edini yomu ntu wawaji kiliriza kwa kati balinganga abase papa wabashia
mutelevu
si kati chintu echiri mwe dini atechiyala kia ye chintu chovu wangu antinze nzikiriza mukabaka wangu nebo ngamba ngeenda kusive miaka asatu so be it tesobula kuchusa chiri chenkola chempulira so ekintu kyeddiini ekintu kyobuwangwa tesobula lwana nacho
okay nikisa kijolaba mu regime change enchuka chuka ya government America ne Israel kyebaagala Iran
emikisa mitono nnyo newe balabika nti waba inzo gamba tuwambye tukubye bomu tumozechi kati tuwambye
tuwe disaster house
neti vajia marako chingangewe vamala ohude nyaka ejisuka mwaviri mu Afghanistan atobu inza
nebafanikila nga babu dizaba
Taliban mchihuli so
siloo zanti bana agenda mwecho
baja geza ako of course na siloo zanti vajia marako
wevali nyo wevali da ampuliriza usubula nao kuweleza obakabu wabaichi buzo choku mnamo uguli mdiru simu ya fia WhatsApp ya studio na ili 0 musambu 0 satu muenda muenda mbili muende mu agaro kuba obuterevu ili 0 satu mbili satu 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 mnana 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 bazilo satu mbili satu 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 mbili satu nya uweleza ichibuzo cho wabakomenti yo tujja kuba tujiyita mwana obudde ngabo bunaba butusobozeseza kandabe banafa bali kusimu kibagama hello
doctor
sebo
sebo bale kuweleza ndesa mjika vya kikintari umukulo ya mwela mwosiza ekibuze chango chembuza awasaji yavo lampu nemu nepo tini kutu ino uwe ya kikili kunchi sema talo uoku tatuwa ya nitani kamu mkola angeyo kubanga tu gamba tutia mtibote baina kwa mateka nti orumji enseno nafu nyo nyo nga ito kutoribu anasia na kukube chikoni nga kutu msufu ya noga kamende kukulizu bote wali mateka kwa mfuga mumbela angeyo mtige kwa asanga nti ulero nkuje wagina ulero ngeenda kukuba kameni encha ngeenda kukubo ono boba kuba mkubuli kwa sanze kwa demu nafu kwa demu nafu
wevali nyo wevali dalo no Eva Nava wanukasinzi de Massachusetts mu America agambye setulivera likirivu nyo ngaba guira ICE etunonya kati atela va Trump alimu kuwa nkula antalo ebye mfune no vitabuse abakadeje tukola banyivu nyo
Hello. Sevo.
Yewe ne kumu nae. Nge mso yu ni kye siga wan. Omkukwa zine yudo yudi yewe mubu uza. Aba sate yewe wafunana aba ilani viva wese vya nuklia. Singa yeviri aba meri aba ilani yon babi kola. Mkasera kano singa tiba vijayi. Owa walanga wwe mabinga tiba vina. Yewe kumwenye chibu uze chinondi. Pana aba ilani vayina yon wawalanga. Owa walanga wwe mabinga. Singa kato mpule mbeze wabamuta. Kwa suwa kujaye ni baba langa ni bali kote samu kaseira kano mze msoyiro
webali nyo msoyiro bosa denisi agame ya mwanga gabu warabu masanyufu okuba jirani kubanga singefu na niukiria ewe jakuba jojovia halo
webali ukueleza doktor
kare sebo
amanya enzeka itabilo ni fatu ndi mwana nzaru wa yeo vule nzi mruwero kati ubude vune mpanga nda kachiki mkambeko ima lori neko mkambene legis yes abaki doktor neba zo mkuru wa yokto kwa operanti asumoto tumba nisa elifa mwusi ya irani ne ya kia mmanya ne ya amerika ne inza ini nete mbade mubu zo mkuru wa yo mbade mubu za nti evya amerika ne inza ini ukurumba nukuba irani nesigendero wachi hawa amerika na hawa hizi la hili ina atu ukiila ubaja siku baze na kutabangu na kutabangu zibabe uba gende imbele na mubuza seba na Uganda kutu etuwa chienka na chi mutayo nuluri mirani lesiyo notu aliza wamu amanya siga denze kaita kutipata
88.8 agambi omulangi royo ngamba demo manyi nyombi ya mfuna atevi obufuzi yabi yingi demu hati ya
kibajita political economy
political economy
yabi obufuzi nebi mfuna bitambulira wamu
wevale nyo katulawe kubalala akabugo Jackson mwizi Kampala International University agenti nuclear tuchimanyi nti kangabana era irani bwe mulina tesobola na kumukozesa lwaki America teba vaa kukuja kunga ine chigendera kirala asimu George William ali kabula soke gomba agenti abaline nganda abenganda zabo muchondo chabo arabu batandisedda okulega kumbera yo lutalo olwaka senta akabadde kavayo era kati nabote bamanyi kiddako nolwecho twesabire. Hello
doctor
sebo
wewe walokuereza gwana no Buganda na mkuu wale mstudio mla mkuuza sebo meogira ni kavima kulokotao doctor zitie mademboza sengolu talo ruge ya enyezi inge shatu maso ifenga habali habaine viduka mafuta tegatu kose kubango lawa mafuta doctor bugenzo kera kumachana lita ya mafuta gule mkumitano mbitano ngadezi mtuchimewa na genda wala nyo
wevali nyo wevali dala chitoke Carlos mulengera alingando butambara abuza Trump chako latichua Putini enkizo okuongera okuchunya egwanga ya Ukraine. Halo
doctor wevali kuweleza
kari seba
temo gerwa makani kawatu utamundewa mbuzo mkugu na au mkugu nti Trump of America ndago gendo kuwa bajiraka ni ema wanga amara isuka kuwa kondisika na ikama wukula chino nda kula kino atiba ni bachigana ati nga wana kukiyo wakiti tibakiriza na atiba manyiti wajapu ikina chikemba yu wakiti wababoneriza kiri sisi nezi wakiti wachikubila dala mwa Amerika kubanga na iba mkanga kukuli nti jogo liji uo nivarumbu wa Amerika yinine wa mkosa ako ulawe mkani
tatu wevali nyo mulangira tugende na evi
ok wali ayogedde nti olutalo luyinza okuvaamu kye tuyita sematalo owokusatu
waliwo eralikiridde
kwegamba baateekawo enkola etasobola kukkiriza sematalo owokusatu kuvaawo ku skele yaliwo naye wabula nga bwe twalaba mu kye tuyita Cold War Russia lwe yali kumbiranye na America bateekawo obutalotalo mu nsi z'enjawulo kati olabye Bulaya yenna ali mu lutalo buli sente ya Bulaya yonna kati egenda kulwanyisa Russia kati ne Buwarabu nayo kati
olutalo
aha katonda kya tubiseeko akasubi eno mu Africa kwegatericha DRC okaye badera bikanti yerine byobugaga nayo red nayo bakulagana
bajifunziza
drone yatuse omwogezi wa M23
ni moto ajiravi
inoso kitegeza nti America techa linga you see Soviet Union bwe yavao America yafu kwa gamba boba tata nga sente olina nga buli omu akusamu ekitiibwa naye bw'otandika sente bwe zitandika okukendeera abaana batandika okujooga naawe n'otandika okukambuwala ovula bataata sente bwe ziba zitandise okujya omunyo lwaki mwabwe sente zitandise okukola
nga toyinza kukaaya munyo
kati ya America nti America luli bwe yalinga kugaya efuga ensi kugaya litekaya na nyonge ekiriza abantu okuteesa naye kati yatandise okuyumba kuba sente zitandise okukola kukendera ICE erabye ebyo nti kati kye kikugobesa abagwira abayamba ensi yo okulaakulana kuba kati kyogamba nti bw'ogoba abagwira bonna America esobola osigalayo tekisoboka kati weesanga nti okola n'ebintu by'otabaze bulungi nti bw'oba oyagala America esigale ku ntikko nga bw'ogamba nti America first then oteekwa okukkiriza abagwira ky'oteekwa okugamba nti katukkirize abagwira abalungi bajje wano fe mu America bwe twamala okusoba baatwegayirira omukyala yagira kati twandikusabye osigale emyaka esatu nga nedda
sijjawaya
America bw'ekyo nti buli agendayo nemulabamu ekintu ngaemugaye tujja kuwa obutuuze tujja kuwa kino tujja kuwa kino kati abasiru nga bakolaki nga basigala nga ate president omulala ajja naye ng'aleeta
amateeka
ng'atigumya so nuclear bagirina nuclear tebagirina
singa lwaki tebagikozesa
America yasobola kuba North Korea lwaki oli tamwagala King Jong-un tamwagala naye tasobola kugenda kukuba North Korea kuba balina nuclear era awo Iran we yakola ensobi kuba Iran yeegamba nti eddiini yaffe tetukkiriza yatola yakola kye tuyita fatwa nti tetukkiriza kukola kibirwanyisa bya nuclear naye omuntu mu nsi oteekwa okugamba nti yes wadde ndi mulokole naye sisobola kwebaka mu nju nga sirina jambia na muti
sigaddewo
kambere ne Bible yange omubbi bwajja yamusabira si bwe bityo bwe biri ekyo kitegeeza
singa bali bakola nuclear singa bino tebiriwo
singa tebiriwo
bali abuza lwaki tebakuba mu America
bani
aba Irani ne bakuba
ba Irani
ne bakuba
America zewan America zewan oli amtadde ko base akulaze nti mu Saudi Arabia linayo base Bahrain linayo base aba wano taveri sosoko omulwanyi sewano nga tona aba kusuzo atete baina na busobozo maika tizino miza shuna chefisha intercontinental miza North Korea ndoza yeri no busobozi
Russia
na Iran tena bafuna busobozi obo
kulaba nta
kasuka miza ile sobulo kutuka mu America ekirala oli onayogedde nti nuclear si checha era nuclear boba nayo tojikozesa kulwana
nga bokozesa
ekifata mutasa nti abandi kulumbye tebakola si
tebakolomu
era singa Russia telina nuclear singa baji kubadda ekitaasiza Russia
era naye yabategeera kayo
era naye ajirina era agenda n'abatisatisa mwe twakoze kino tujja bba kuba nuclear faba kyasinze stockpile faba koze ne batya
awaliwo ekibuuza abantu kyebabuuza ennyo Pakistan yo baagikkiriza batyo kuba ne nuclear ne batakkiriza Iran
Pakistan professor bali bamuyita Khan ye yabayamba okola nuclear kati oyo profesa bwe yayamba Pakistan byabayita mu ngalo kwa Pakistan India bwe yamala okutestinga nefuna nuclear Pakistan yasigala nebbanja kwa bali kumbiranye nekola buli kisoboka okula nti efuna ki nuclear kati amawanga manye gatandika okusasula profesa Khan naye abayambe Libya yamusasula Iran nemusasula naye ne bamala ne babagwamu ng'ebintu tebina bakola si
kuguka
tebina bakuguka so tebajikiriza kuba America
yabayita mu nkwawo
ekyo bwe kimu n'agamba nti bannaffe tebajja kuweereza sente okuva mu bulabu kyo bwe kiri kuba ebyenfuna bya bwalabu bwe batebitambula bulungi kitegeeza ne bannyinaffe n'abannayuganda abali eyo aye tebasobola kufuna sente zebaweereza eno omulala n'agamba nti lwaki tebakkiriza America buli kye bagamba bakole bukozi kuze nti aha kati neighbor wabbe kibanja kyo nga fetukugamba gwekkiriza bukkiriza
omwene mukyalawo
omwene mukyalawo Tuwa gala antalo mwere mnirembi wachivuli de so mtu nebo wanga toli na choli na nawe baga mbo mwabu tabe kukake you see so echo chote tusubula chikilize yenkola weti yeva teja kola si teja kuta teja kuta mbro mlala na agama anti tuwa chiputi netuwa mteba goida mateka anti echikuru Amerika oli mukuru wa somero otadde wa mateka anti tifunyo wa mwengi na yebo jaku assembly ojota midi na haba somisa nabu ni wata niko kutamira niba prefect nabu ni wata niko kutamira o you lack moral authority to gante munya mwengi kati Amerika ye nyini ebintu vye yateka u amateka intibana ange tusemwe chitibu ama wanga egwanga nebo iliva tono tuliwe edobozi mu United Nations liogere kati gotanise kutaba kulembezi otanise wamba bakulembezi aha kati chechi na agana oyinzo kwesa nganti ensenene nga Kenya igamba uyo president wa Burundi tujja mutegawa itukoleki
obato cha ina moral authority
obato cha ina moral authority
eba fumirira ova kwa busembayo kubyenfuna
bananga
bantu je basinzo kumanyira mumbere mudachike
mumbere no ebyenfuna bya katu 70 olutalo luno terujja kulwao kuba bwe luna alwao luyinza otandika atotukosenyo wadde bye balwanira tebitu kwatako nebijja tandika otukosa nawe kenyini ogambe nti government eriwa naye nga ne government yatu kugambiddeo government teinache kyejja
kukola
kuba bino ebizibu bivaawa biva bweru.